omulimu ogwo gwabwe be baagala obukulembeze. N'olwekyo basituke, situwagala bakulembeze banafu. Lwaki oyagala Katikkiro y'abakolera kaweefube w'okufuna obuwagizi? Katikkiro y'agenda okutuula mu State House. Kati nno bampulire essaawa eno. Njagala abeesimbyewo boogere, aba People Power njagala bayimirire ku magulu gaabwe batubuulire bayimiridde ku nsonga za Buganda ne Federo. Njagala n'ab'FDC bakyogere, saagala bavumbeera. Ate njagala boogere n'ekibagenda okukola nti bwe munannonda, bwe nnaamala okukola gavumenti, ngenda kukola bino kubanga Buganda yasaba Federo.